Gavumenti emaliridde okulwanyisaawo n'okumalawo ebikolwa eby'okukozesa abaana emirimu egiva ensimbi child labour. Ebalo byoleka nti Uganda erina abaana abasukka obukadde 6 abakola emirimu egivaamu ensimbi nekikosa obulamu bwabwe, enkola yaabwe awamu ne balema n'okugenda ku masomero. Minisita omuggya w'ensonga ahiza abakozi n'emirimu Simon Mulongo agamba nti beeteeseteese okweyambisa obukugu bw'ekikessi ke balimu embeera ekijaasi mu minisitule eno, banoonyereze ku bakozesa abaana mu mukono gw'amateeka busobole obutabataliza.
Ani abasuza, ani abaliisa, kubanga obusente bwe bakunganya wano bani gwe babutwalira bazitwalira ani? Ye ani yabaleeta okuva gye baava okujja mu kibuga wano ku nguudo? Ekyokukakasa tugenda kikola, ojja kulaba ebikolwa. Njagala omanye nti bannaffe badde bakikola naye naffe ttiimu ezze erimu oluserikale serikale tetuli bijasi bano aba bulijjo, era tujja kukozesa amagezi n'enkola y'ebitongole ebikesi okulaba ekituuka ku ndobo. Sigera tulemerera.